This music.
Alani nemule mbashka tere chare rute.
Hey, no miki si uze fumu kuwa ichefya. Ino wafia uva somba kuwa ichefya. Ana vita kata kaka. Are you got me this?
Hey brother man, my sister, don't you ever give up. It's a fire.
Waliesho kuzunga tafititika walwa nina numba wachiri wala kutitika chetekela feya ala afike nshita palepo wafika na ukuti wafika palepo wafika na ukuti wapita ulimuome chitefyo winga chita uku ilisha na tafusova problemu stand still ngomulemu kuko safe kuwa vasha distance kuno na kushesheke abantu wala landano kulandulula kuba kulumba kumbari walese kana business yobe ewa kuponesha never fake your life. Be real, ngana ikosa no mulembo kuti watwa. We never fake it, we never fake it. Ni muni who left wa, but we never fake it.
Hey brother man, my sister, don't you ever give up. It's a fire by a fire. Never give up, just put in your effort. Hey, nishema aingirabo, enata sirwa. Iwe ni shule tina, mimi ni kasatana. Iyo ine energy, iwe msenga kareji.
Chuwani wa kosti, awatu awacha panga safu bumu, awatu awacha apa. Yo kebz international, asante kutoko na nguje ana. Yo si mula, ngazi next story tawatele la chila waposha. Awana valile fiuzu kutu, kawaputule ni sachile. Yo pen London, na wate macho, wate macho, wate macho.
Hey brother man, my sister, don't you ever give up. It's a fire, a fire. Never give up. Just put in your effort. Yeah. Nishima aingiramo enatafirwa. Never give up. Never give up. Shima aingiramo.